Kaboom, kaba, Bandit Mix Records.
What? We see machine. What? Money wa kwari tapo. Alongside JM. What?
Kukani kwila my baby. Nimafika kumapili. Fica com uma pele.
Apo kunisi ya neva Mumafuto na musansa iwe naine Nikwiririra chandepo na chipale Osonda chivawawe chivawawe ya wo Iwe naine tinakwirika na kudala Tivadeko na ficha fonseva kudala Iwe naine izivika kudala Ilafu ni ningi 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 Mchikondi ni ningi 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 Ilafu ni faga na mpotolo Naina nugu faga na mpotolo Kati walutu ya nugu kontorore Naine uni kontorore Ndiye lafu ndiye chikondika Mfirangani Waisia ni machine Wamunganya my king
Kukani gwila my baby Ni mafika kumapili Kukani gwila my baby Ni mafika kumapili Kamine ni mashimika Iwe mungeri pavangeli Kaleza lika kuona my baby Palinda ya mapa Siningana me my baby Umanipanga Iwe ulu wakuchila banana Mutima kuwama onga mama Iwe naine Paka ifa My baby ni forever yeah. Ukani gwila my baby Ni mafika kumapili Ukani gwila my baby Ni mafika kumapili
Records.